Kuyenda mundima kupuntwa nkumagwa kuma yesa ndi uloka usaziwa ndi kusochela maso wanga sankata kuona patali makutu wanga dasegeka sinikamva za muntu koma iye adandikouka ndi mwazi wake adandisuka Senda mbuye Wandichosa yapa Kundika yapo Wazisita nyengo zanga Ndia mbuye Nda mbuye Senda mbuye Usita nyengo zanga Ukuza malire
Maenda chikwa cha imfa ine sindi wopa Anditeteza kuzo ipa zonse ngati soja Dine jifana jofe wapa no kuposa sofa Pano chumba mwanga simu kusowa sokashi Wandipasa nchito, wandipasa sonkazi Wandipasa njale sinza yenda sowa pansi Zamu imbila, ndigu chola soma dansi Pano nyengo zanga zina sindhangati change Zanga zili soft kuposa drinki ya mukeni Za devo wachosa, ndigu panya soma chain Narika polo pano wandipasa sochi teni
Don't say no.